Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutse ko mwadusanga no kuri www.radio.com mugakurikira ibiganiro. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Abarimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kibagereho, mubashe kubaza no gutanga ibitekerezo byanyu. Engineer Cornelius afatanije na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu mu kanya. Ni ikiganiro rero muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku ndwara ya Ebola. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku ndwara ya Ebola. Ni indwara irimo kuvugwa mu bihugu bitari kure y'u Rwanda, ariyo mpamvu ukumenya iby'iyi ndwara n'uburyo bwo kuyirinda no kwikumira byafasha buri wese ukurikiye ikiganiro. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twabatumiriye inzobere, mugume hafi muganire, mubaze ibibazo, mutange inama n'ibitekerezo. Muduhe nomero zanyu rero tubahamagare. Mwakoze cyane bamaze kuziduha kuri Facebook. Twakire rero umutumirwa wacu w'uyu munsi, ni muganga Edison Rwagasore, akuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu Rwanda. Muganga Rwagasore, muraho neza, murakomeye n'amahoro.
Namahoro,
mwakoze kutumira. Rwose mbashimiye kuba namwe mwemeye kuduha uyu mwanya ku haradijwe rya Amerika n'abakunzi bayo. Ikaze.
Mwakoze.
Mu gutangira ikiganiro, nagira ngo mbanze ngusabe ubanze usobanure gato indwara ya Ebola. Iyi ndwara ni indwara ki?
Mwakoze. Ubundi indwara ya Ebola ntabwo ari indwara nshya mu karere. Ni indwara ubundi iterwa na virusi yandura amaraso cyangwa se andi matembabuzi ashobora kuba ava ku mubiri w'abantu cyangwa se mu nyamaswa. Iyi ndwara irandura cyane kandi akenshi usanga abantu barenga 50% ku ijana by'abayanduye ikunze kuba yitandura. Gusa umuntu uyanduye atangira kugaragaza ibimenyetso nyuma y'iminsi hagati y'iminsi 2 n'iminsi 20. Niyo mpamvu abantu bahuye n'abantu bashobora kuba bafite uburwayi akenshi basaba yuko nibura bicara mu kato kugira ngo nibura barebe ko nta bimenyetso bashobora kugira mu minsi 20.
Yego, nk'uko mwari mubivuze, urebye mu mateka y'iyi ndwara iramenyerewe, ubona inakunze no kuboneka mu bihugu bya Afurika, niki cyaba kibitera?
Ubundi ni indwara kenshi yagiye igaragaza yuko ishobora kuva mu nyamaswa cyangwa se ubundi babita uducurama. Uducurama ni two akenshi byari bigaragara yuko byagiye biteye indwara, kandi harimo ubwoko butandukanye. Kugeza ubu ngubu hari ubwoko bugeze kuri 5 bw'indwara ya Ebola, ariko muri bwo bune nibwo butera icyorezo mu bantu n'abayitanga. Wenda twavuga muri ubu bwoko, harimo ubwoko busanzwe buzwi bwitwa Zaire Ebola virus. Cyane cyane nabwo bwagiye bwibasira igihugu cy'abaturanyi cya DRC. harimo ubundi bwoko nabwo buzwi bwitwa typhoid Ebola virus nabwo ukabufite inkomoko mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Hari n'ubundi bumwe muri bwo harimo bwitwa ubundi buryo Ebola virus wumva ko ubwo bwitiwe agace kitwa ubundi buryo bwo muri Uganda. Hakaba rero n'ubwoko buhari ubungubu bwitwa Sudan Ebola virus akenshi bufite inkomoko yo muri Sudan, ariko bukaba ubungubu aribwo bwibasiye igihugu cyacu cya Uganda.
Yego, noneho mbere yuko tujya ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bibarize, mwatubwira muri makeya ibimenyetso bimwe biranga iyi ndwara, n'ubwo sinzi niba byose izo ubwo bwoko muvuze bwaba buhurira ku bimenyetso bimwe, mwadusobanuraho gatoya.
Ubundi ibimenyetso bikunze ku ibyo bya Ebola, abe yari Ebola mu bwoko bwa Zaire cyangwa se bwa Sudan, rwose bumugaragaza n'ibimenyetso bitandukanye, harimo kugira umuriro, kurwara umutwe, kuba mu ngingo y'umubiri, kubabara mu muhogo, guhitwa, kuruka, cyangwa se bakababara cyane mu nda. Hari n'ubwo bagira n'ibiheri mu mubiri no gutukura amaso, bikarangira bava amaraso mu myenda yose imwe. Ariko akenshi abantu bakunze kumenya yuko indwara ya Ebola akenshi abantu bayiyo yuko ari indwara akenshi ituma abantu bagira bava amaraso mu myenda yose imwe. Ariko mu ntangiriro z'uburwayi ubundi akenshi umuntu akunze kugira ibimenyetso birimo bisanzwe bigaragaza ku bantu bakunze kuba bafite indwara ya malariya, ku buryo ushobora no kwikiranya no kugira umuriro, kurwara umutwe, nyuma ibyo bimenyetso nyuma akaza no kuza kuzaho ibindi bishobora kuba biganisha cyangwa se bifite umwihariko kuri Ebola. Ariko mu ntangiriro zose abantu benshi bakunze kugira ibimenyetso bisa n'ibya malariya.
Ndabashimiye cyane rwose muganga Etezo rwa Gasore. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka mpere kuri Nsabimana Daniel, uranyumva?
Yego, ndakumva madame Jimi.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Mwiriwe neza, mperereye Inyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ya, mfite ikibazo cyangwa igitekerezo. Ikibazo cyane cyane nicyo mfite, ndagira ngo mumbarize uwo muganga se mu by'ukuri ko indwara nka Ebola twumva ngo ni indwara yica vuba, kubera iki ubundi ifite ubwo bukana bwo kwica vuba kandi mu gihe gitoya? Ikindi ngira ngo mbaze, ibibazo twabonye nka COVID-19 tukabona ibimenyetso bimwe mu biranga cyangwa se mu birango byayo, harimo nk'uko nayo iyo ukoze ku kintu cyangwa se ugakora ahantu runaka usanga hasigara ubwandu mu gihe kingana n'amasegonda cyangwa iminota runaka. Ese Ebola yo mu by'ukuri iyo umuntu ayirwaye akaba yakatacinga ku kintu runaka, ese undi muntu muzima yaza agakora akandura? Ese ikindi mbaza, Ebola yica mu gihe kingana iki ugereranije n'igihe umurwayi yayirwariye? Ni iki kigero yicaho umuntu wayanduye ntabimenye? Murakoze cyane.
Murakoze cyane Nsabimana Daniel, umuganga rwa Gasore, mwamusubiza.
Nk'uko yabivuze rwose, Ebola yica ku gihe kiri hejuru, yica ku gihe kiri hejuru ugereranyije n'izindi ndwara zose tumaze tumva za COVID n'ibindi. Ubungubu iyo urebye ku bantu barwara mu gihugu cy'u Bugande, abagera kuri 65% muri bo bose yagiye bahitana, ni ukuvuga yuko ifite ubukana budasanzwe. Ariko rero biterwa cyane cyane n'imiterere y'uburwayi, ikindi ni uko biterwa nanone yuko na miti ihari ijyanye n'ubuvuzi bwo kugira ngo nibura habe uburyo bwo kumira impfu ku muntu urwaye, cyane cyane urebye kuri indwara ya Ebola virus mu bwoko bwa Sudani. Iyo ifite n'umwihariko kubera yuko nta miti nta n'urukingo, bivuze yuko rero ibyago byo kugira ngo indwara ihitane mu by'ukuri biba biri hejuru. Ni nabyo turimo kubona ku mibare y'abantu bagenda bahitanwa na Ebola yagenda yiyongera bitewe n'uko nta muti n'urukingo. Ariko nanone ikindi gishobora gutuma abantu bahitanwa na Ebola ni uburyo bajya kwivuza mumatini ugasanga abantu bagiye kwibuza ingingo zimwe na zimwe zimaze kwangika ugasanga n'ubuvuzi bukagorana niyo mpamvu buriya buri gihe tuma gushikariza abantu kugira ngo nibura mu gihe cyose babonye ibimenyetso bya mbere ku buryo bajya kwivuza ibiro byabaha amahirwe nibura byo kugira ngo bakurikiranwe nibura hakiri kare binagabanye wenda n'ibyago byo kugira ngo bibahitane ku bijyanye n'uburyo yandura Ebola itandukanye na Covid tatumenye ko Covid yandura mu buryo bw'umwuka ariko Ebola yo uburyo yandura iyo umuntu akoze ku kintu cyangwa se ku matembabuzi y'umuntu urwaye bivuze yuko transmission yayo ijyanishwa cyane cyane mu gukoraho ku matembabuzi cyangwa se ikintu cyaba kipikije kurusha uko ari indwara icyo kwandura umwuka urumva imirongo itandukanya ni nayo mpamvu dusaba cyane cyane abantu mu buryo bwo kugira ngo birinde kugira ngo bakomeze kwirinda gukora ku muntu wagaragaye ibimenyetso cyangwa se gukora ku maraso cyangwa andi matembabuzi ayo yose y'umuntu urwaye cyangwa se wishwe na Ebola ikindi ni uko tubushishikariza abantu kwirinda gukora cyane cyane ku nyamaswa inyamaswa zishobora kuba zipikije zishyamba nazo zishobora kuba zibatewe na Ebola ugasanga bishobora gutuma umuntu yandura akabinyuze mu gukoraho kuri izo nyamaswa niyo mpamvu rero dukomeza gushishikariza abantu muri izi ngamba cyane cyane ziganisha n'uburyo umuntu ashobora kwirinda icyorezo cya Ebola
twakire undi Danieli ariko noneho ni Kwizera Dani uranyumva
yego ndabumva mwiriwe
mwiriwe neza wowe uri hehe
namerere igahini mu karere ka Kayonza
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
byinshi nasaga kubaza ngira ngo nasobanukiwe gusa ikindi nagira ngo mbaze kugeza ubu hari urukingo rwari rwaboneka ese hari umuti wundi wawe wari waboneka ndumva byinshi nina bisobanukiwe badusobanuriye
ngiye urakoze cyane muganga rwa Gasore agarutse ku rukingo hari iyo waruvuze ya Sudani itafite urukingo mwamusobanurira noneho
yego kugeza ubu ngubu na muti cyangwa se urukingo ruri specific ku ndwara ya Sudani bavayezi ariko harimo imiti iri kugerageza ni kugerageza mu ngo hari imiti igeze kuri ingo z'eshatu bazanye n'indi miti nayo irimo gukoreshwa muri bice by'Uganda dutegereje kugira ngo turebe yuko uko bizava muri ubwo bushakashatsi nimba bizaba bifite mu by'ukuri amakuru ashobora kudufasha kugira ngo kugira ngo bayifashe kubera ko mu by'ukuri ubu ngubu nta muti n'urukingo ariko imiti yose irimo gukoreshwa ubu ngubu ni imiti irimo kuba mu kugerageza iri under trial na even na vaccine nayo irimo gukoreshwa cyangwa se inkingo zirimo gukoreshwa ubu ngubu nazo zigiye gukoreshwa mu gihugu cy'Uganda ni vaccine mu by'ukuri itaremezwa ahubwo bikeneye ubushakashatsi
yego ibyo aribyo byose turahishiwe ubwo zizagera aho ziboneke niko bisanzwe bigenda n'ubundi imiti irakorwa ubushakashatsi bugakorwa zikageragezwa nuko reka twibutse abatwumva ko iyi ari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko abashobora kujya kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com mugakurikira iki kiganiro tusubire ku murongo wa telefone twakire noneho niyitanga Simon uranyumva
ndakumva naje
niwe neza urakomeye urahagana hehe
niwe neza ndishishikiro mu Rwanda
yego yego hanyuma ikibazo rero cyangwa igitekerezo
ndagira ngo mbaze docteur ajya mubaze ese nkuko byagiye biba kuri covid 19 tukabona iri kuba variant ikihinduranya kuri Ebola ho bibaho naho abwo naho agira icyamubwira noneho anambwire ko Ebola bavuga ngo kwirinda gukora ku nyamaswa yipishije cyangwa umuntu wishwe nayo uramutse umukoze itaramwica wenda utari wamenya ko yirwaye ubwo ntabwo wakandura abansubije
yego reka agusubize hanyuma ubwo niba hari n'ikindi urabufite uraza kubaza muganga rwagasore.
Nibyo rwose ikibazo kijyanye n'uburyo za variant maze nitumva za covid aho virusi yagiye yinjiranya ari nako n'ubundi virusi ubundi iyo neza kose ifite ubushobozi n'uburyo bwo kugira ngo yinjiranye. Iyo akenshi biterwa n'abantu umubare w'abantu bashobora kwandura bigatuma virusi biha umwanya kugira ngo ikomeze kwinjiranya. Kugeza ubu ngubu na new variant tuzi icyo kuba yari yinjiranyije ivuye muri Sudani ya Dwa virus irimo igihugu cy'Ubugande, ariko ubushakashatsi bugiye gukorwa kugira ngo barebe nimba hari sub variant ishobora kuzava muri iyi virusi ya Sudani ya Dwa virus. Ariko nanone nuko nabivuze uko abantu benshi bagenda bandura ari nako haba ibyago byinshi byo kugira ngo virusi ikomeze kwinjiranya ku buryo ushobora kugira variant. Ikindi kibazo ni ikibazo kijyanye na n'uburyo bwo ku ikindi kibazo kijyanye n'uburyo bwa covid right
yego
so wenda agishyiramo kugira ngo nshobore kubona ntacyo.
Simon ongera usubiremo ikibazo wari ubajije.
Ikindi nari mubaje namubazaga ngo ese ko bavuga ngo bituruka kure ku umuntu wapfuye cyangwa inyamaswa yishwe nayo yifushije umuntu aba ari muzima kandi ubundi yayanduye ngo ukamukora banakubaha kuyandura
amatemba muzi iyo umuntu witabye Imana ahubwo no gukora ku muntu wese urwaye ko ku muntu wese urwaye ntabwo yabyemewe kuko bitari gushyira mu byago byinshi byo kwandura. Ariko wenda umwihariko nuko aho itandukanye na Ebola nuko umuntu utaza udapimenye uvuga ko asymptomatic n'udapimenye ko urwaye covid aba afite ibyago n'ubundi byo kwanduza umugenzi w'umwegereye. Ariko kuri Ebola akenshi ujya kwanduza mu gihe cyose ufite ibimenyetso, nuvuga ko mu gihe cyose waba ufite umuriro waba ufite umaze kugaragaza ibimenyetso bimwe na bimwe nibwo uwo nguwo ufite ibyago byinshi byo kugira ngo wanduze umuntu ushobora kuba yagukoraho cyangwa se yakwegera. Niyo itandukaniro rihari nuko virusi ya Ebola akenshi yandura binyuze ku muntu ushobora kuba n'ubundi amaze kugaragaza ibimenyetso, bitandukanye na virusi ya covid aho ikunze kuba umuntu ashobora kwanduza niyo aba adafite n'ikimenyetso na kimwe.
Simo wasobanukiwe neza cyangwa hari igisigaye?
Ndumva nari nsobanukiwe ariko ikintu najya mubaza
banza telefoni yawe icitse ahari kuko ntabwo turimo kukumva. Simo reka twakire, ntabwo arimo kutwumva, reka twakire twagira Farere. Ari Farere? Uhereye urangana he?
Niriwe neza niriwe i Kigali Kicukiro.
Yego, izina ryawe narivuze neza se?
Nitwa Twagira Alpha.
Alpha, okay. Yego, ku Kicukiro. Ikibazo cyawe
uwo muvandimwe wari ubajije ikibazo kwendaga guhuza ikibazo ariko bari bamusubije ngewe nari nakurikiranye numva igisubizo ngewe nari nyumvishe, ariko nashaka kubaza uretse kwanduzwa n'abatembabuzi iyo umuntu wamaze kwandura Ebola kwari igihe tujya twumva nk'ahantu hamaze igihe kinini nta Ebola iharangwa ariko ukumva ngo yongera haboneka uretse kwanduzwa n'amatembabuzi ubundi ikindi kintu cyayizana uwo umuntu ayambaye bwa mbere atari undi muntu yimwanduje niki cyayimwanduza. Icya kabiri nabaza nti ese nk'umuntu aramutse abonye ibimenyetso bya Ebola ari nk'ahantu adahita abona ubuvuzi bw'ibanze ako kanya, ikintu cy'ibanze yakora kugira ngo wenda anarinde sosiyete kuba yagira aho kwikwirakwiza n'ikintu yabanza gukora byihuse ni ikihe? Igitekerezo natanga nge mbona nk'uko hari izindi ndwara bafatirana mbere y'uko zikwirakwira bagatanga urukingo rwayo mbere y'uko hagira n'abazandura mbere y'uko zigera ahantu, njye natanga igitekerezo bazashyizemo imbaraga n'urukingo rwa Ebola rukaba rwasansibirizwa mu bantu bakayikumira mbere y'uko yagira we nanwe mu bihugu duturanye ko tuzi ko buno gandi iyo na kongi bigerayo ariko bakayifatirana mbere cyane je gitekereza nari mfite
urakoze cyane muganga rwa gasore mwumvise ibibazo ni igitekerezo cya twagira
yego nakoze cyane nakoze nibyo koko umva ahantu hatari hasanzwe hari icyorezo cya Ebola nyuma y'igihe kumva icyorezo cyaduka ibi rero akenshi nuko nabivuze nuko biterwa n'uburyo transmission ya Ebola cyangwa se uburyo yanduza Ebola ubutanzwe mbe yuko yanduza hagati y'abantu ku bantu nuko habaho uburyo inyamaswa zanduzanye bavuye ko nabuze aho uducurama dushobora kwanduza izindi nyamaswa harimo inyende n'izindi bigatuma rero ubundi akenshi ya virusi iyo iri mu ducurama cyangwa se iri mu nyamaswa akenshi izo nyamaswa akenshi ntabwo zigira ibyago byo kuremba cyangwa se bita ngo nabyo mu ducurama usanzwe hari aho tuvuga ko ari nka reservoir yazo ku buryo virusi birimo nta kibazo ku buryo nta kibazo nta ngaruka zigira cyangwa se ziterwa n'iyo virusi ariko ibyago biba iyo abantu batangiye kujya nawe byari bigaragara cyane cyane mu gihugu cya muri Congo DRC n'ubwo bushakashatsi cyatumye ukorwa mu gihugu cya Uganda aho abantu bisho kuba ari abantu bagiye bakarya mu nyamaswa cyangwa se bakajya gufata inyamaswa zipfishije ibyo rero bisaba ibyago byinshi noneho yuko abantu bahita bajya gute bagandura ibyo byitayeho kirova ni ukuvuga ko uburwayi bwavuye mu nyamaswa bukaza muri mu bantu ni ukuvuga ko ubwoko bwa transmission ni ukuvuga ko virusi ubwayo is zoonotic bivuze ko ni uburwayi bushobora kwandura hagati y'inyamaswa buza mu bantu ni nako byagiye bigenda aho ibyorezo byagiye bigaragara cyane cyane Ebola hamaze igihe nta muntu urwaye ariko ni mukumva hari icyorezo kiranduse bitewe n'uko abantu bashobora kuba barafashe ku matungo cyangwa se barariye ku nyamaswa zishobora kuba zipfishije ibi rero bigeze bigira ibyago byinshi byo kwanduza abantu umuntu umwe akanduza imiryango akanduza abaturanyi akanduza imbaga y'abantu nyuma yaho akaba ari icyorezo ku buryo bigabanya kugikumira rero icyo twakora cyose ari n'amavu dushimangira yuko mu gihe cyose ubonye inyamaswa ishobora kuba yipfishije nibura kwitwarika n'uyikoreho kuko ntabwo uzi mu by'ukuri icyo iyo nyamaswa yaba yishwe cyangwa se icyaba cyabiteye rero ikindi kijyanye n'icyakorwa mu gihe cyose
umuntu
yarwaye mu gihe cyose ugaragaye ibimenyetso bya Ebola n'icyo wakora mu gihe ufite umuriro mu gihe wumva ko urwaye umutwe cyangwa se kuba mu ngingo kuba mu muhogo ugahitwa kuruka cyangwa se kuba mu nda icyo gihe icyo wakora cyane cyane mu Rwanda ni uko ugomba guhita uhamagara umurongo wa telefoni yacu ariwo 1114 kugira ngo abaganga bakugereho bagutware baguhe ubuvuzi ntabwo twifuza yuko hagira umuntu ugaragaza ibimenyetso bya Ebola akagenda agafata taxi cyangwa se imodoka moto akajya kwivuza ibi rero mu gihe cyose agaragayemo Ebola bizagorana kujya mu bushake abantu bashobora kuba bahuye nawe rero kuri iyo mpamvu kugira ngo tugabanye ibyago byo kwanduza hagati y'umuntu ushobora kuba azi neza ko afite ibimenyetso n'abandi turasaba yuko buri wese ugaragaje ibimenyetso bya Ebola akaba afite uburyo yavuye mu gihugu cy'Ubugande cyangwa se ahantu azi neza yuko hari abarwayi yaba yarahuye nabo nibura ko yaduhamagara kuri umurongo kugira ngo tuze tumufashe tumutware kwa muganga tumufasha rwose bikeneye kugira ngo avurwe.
None muganga ni ubuntu nk'uwavuga ati nimpamagara se ndishyura iki ni ubuntu ku muntu uhamagaye kugira ngo ajye kwa muganga
rwose ibijyanye n'ubuvuzi bwa Ebola n'ibindi byorezo izo ni serivisi zitanga ku buntu ni ukugira ngo turamire abantu kugira ngo hatagira hatabaho kwanduzanya hagati y'abantu niyo mpamvu iyi serivisi zitangwa mu buryo ni uburyo kugira ngo borohereze abarwayi cyangwa se abagaze imiti kugira ngo bavurwe hakiri kare bataranduza abandi.
Yego, ubwo rero nizere ko ibyo babisobanukiwe. Hanyuma hari akantu yarabaje uriya twagira yabaje yatanzeho igitekerezo kajyanye n'urukingo, mwavuga ko zirimo gukorwa ariko yenda hari icyo mwamubwira niba zishobora kuzajya mu zindi.
Kugeza ubungu narukingo, kugeza ubu narukingo, inkingo zari zisanzwe zikoreshwa ni inkingo za Ebola virus yo mu bwoko bwa Zaire, aho mu Rwanda twanakingiye abantu benshi barenze ibihumbi 400, ariko kugeza ubungu kuri virusi nshya yagaragaye mu gihugu cy'u Bugande, kugeza ubungu narukingo. Tuwategereje dutegereje yuko ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo bitugaragarize ko kuko bizakora, nabwo tuzabona uburyo bwo kugira ngo tubibagezeho abanyarwanda n'abanyarwanda bose.
Simon agomba kuba hari akabazo yari yasigaranye cyangwa se igitekerezo, sinzi, nagira ngo twongere tumusubize ku murongo wa telefone, telefone yari yacitse mbere yuko twakira Marcel. Simon, hari ikindi washaka kongeraho mu magambo avunaguye kugira ngo tubashe kwakira n'abandi?
Nishobora kuba yari yavuyeho atakansubije cyangwa yagasubije navuyeho. Namubazaga ko wenda COVID bavugaga ngo COVID yaha bitewe n'uburyo yihinduranyije, se iyo bavuze ngo Ebola ya Zaire na Ebola ya Sudani, Ebola ya Uganda, byo bituma bate nayo irihinduranya nka COVID?
Arako yari yasubije mu kanya kashize, ariko ndumva muri make yakongera akakubwira hanyuma tugakomeza.
Nibyo rwose, ubundi uko ukubyumva kumva Ebola yo muri Zaire, kumva Ebola muri Sudani, wagira ngo yuko hari uburyo yagihinduranya, ariko kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko ubwoko bwa Ebola yo muri Zaire na Ebola yo muri Sudani ni virusi zitandukanye, ku buryo atari virusi yagiye yihinduranya iva muri ubwoko bwa Zaire ya muri Sudani. So kugeza ubu ngubu ni virusi zitandukanye, ubushakashatsi buratarimo gukorwa. Ikizavamo wenda gisa gishobora kuzatubagezaho kugira ngo twese tutunganye ibitekerezo no kugira ngo tumenye uko gahunda zimeze, ariko kugeza ubu ngubu ni uko virusi ari ebyiri, ari virusi yo muri Zaire na virusi yo muri Sudani, byari bigaragaye ko by'ukuri ntaho bihuriye, ahubwo ari virusi zitandukanye n'uko tutari Ebola.
Radio y'u Rwanda Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri wa gatatu nk'uko bisanzwe bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya Ebola. Twakire noneho Marcel, uranyumva?
Yego ndabumva kandi ndabasuhuje.
Yego yego urakomeye se, natwe turagusuhuje.
Yego ndakomeye, ndashimira Imana.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ndashaka kumubaza itandukaniro riri hagati y'ama Ebola atatu, Ebola Sudani, Ebola Zaire, niyo yagaragaye muri Afurika y'Iburengerazuba za Sierra Leone na za Marokko, hagaragaye Ebola ubwungu bigaragara ko zitandukanye. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri, amatembabuzi, niba umuntu yafashwe ariko bikaba bitaramenyekana, hari ukuntu agenda agakora kuri poanyi ya serire agakingura, ashobora gukora kuri garde fo ku maetaje, y'amatembabuzi hasigaye arimo iyo mikorobe yanduza Ebola ashobora kuhamara igihe kingana iki ku buryo nanjye naza hakoraho nkandura? Kuko twabonye ko COVID twagendaga duhanagura na sanitayiza bitewe n'aho umuntu tugiye ku maserendri ya bintu nk'ibyo, mbese ibintu bikorwaho n'abantu kukora ku cyuma cy'imodoka winjira mu modoka ishobora kuhamara igihe kingana iki ku buryo yahakoze undi yaza akahakora akandura? Akabazo ka gatatu, hano mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, tugira ingendo muri ibi bihugu bidukikije, kandi rimwe na rimwe usanga abambuka barara mu mahoteli wababara ni bakeya bitewe n'urwego umuntu yambutsemo. Nkabaza nti bagenzura bate cyangwa ingamba ziteye zite ku buryo bagenzura ko umuntu atababese bitewe n'aho aturutse? Kuko njye niba uyu munsi nje naraye nanduye cyangwa nanduriye mu modoka nkaza kinjira mu mupaka nkajya aho ngomba gutegereza iminsi 21, nshobora kugaragaza ibimenyetso nkisohoka aho ngaho, kandi baratumye bagasanga ntarwaye. Kubera ko niba umuntu agiye Uganda arajya mu bice byinshi kinjiye nkanjye ibyo nakoreragayo, igihugu cya Uganda nakigendaga nk'ugenda mu Rwanda, nk'ugenda mu mudugudu, kubera ko ibyo nkora byabaga bisaba kugenda mu madistrikte hirya no hino bitewe n'aho amasoko aherereye. None nkabaza nti ingamba ki ku buryo abantu bavuye hanze binjira mu gihugu, yaba beshye ahaturutse yaba tabeshye, bafite ingamba ki ku buryo indwara idashobora kwinjira bitewe n'aho yaba aturutse yaba muri Uganda cyangwa se muri Congo cyangwa se n'ibindi bihugu bindi bidukikije, kugira mu Rwanda turushaho gukomeza kwikingira. Nibyo bibazo bitatu nari mfite.
Yego, urakoze cyane Marcel. Ikibazo icya mbere ndumva yari yakivuzeho, sinzi niba yakongera agasubiramo muri make ya matandu itandukanyirizo rya moko ya Ebola. Muganga rwa Gasore, ijambo riryanye.
Urakoze, reka mbisubiremo, nta kibazo, ni byiza. Ubundi nk'uko nabivuze harimo ubwoko butandukanye bwa Ebola, ubwo butanu muri bwo bunini bwo butera icyorezo mu bantu. Harimo Ebola Zaire, harimo Yotatai, harimo ubundi buryo, harimo Sudani. Muri yo zose iyo urebye zose bimeze kimwe ku bijyanye n'ibimenyetso n'uburyo byigaragaza, cyane cyane iyo umuntu amaze kurwara Ebola bose bagaragaza ibimenyetso bimeze kimwe. Harimo kugira umuriro, kurwara umutwe, ibijyanye ntabwo bijyanye n'ibyo byose. Ariko itandukaniro akenshi usanga ni itandukaniro ry'uburyo virusi iteye, imiterere ya virusi, ni nabyo akenshi usanga ari n'imbogamizi zo kugira ngo ubushakashatsi kugira ngo byihute, mu kugira ngo nimba umuti bitemeze kimwe virusi imeze kimwe, nuvuga ko wa muti uvura Ebola virus yo muri Zaire nawo wakoreshwa n'ubundi mu kuvura Sudan virus. Ariko kwaye kwenye itandukaniro y'uburyo imiterere y'iyo virusi birangira n'ubundi harimo iryo tandukaniro, bigasaba yuko hashakishwa uburyo, hashakishwa imiti, hashakishwa inkingo zigenda kumera cyangwa se zishobora kuvura ubu bwoko bwa virus. Ariko kugeza ubu ngubu harimo itandukaniro y'uburyo izo virusi ukuntu ziteye, ariko nanone bifite aho bihuriye, kubera yuko indwara ya Ebola virus ari Sudani, ari Zaire, ari ubundi buryo, zose zifite ibimenyetso bimeze kimwe, harimo kuva amaraso, harimo kugira ibiheri, kuba mu nda n'ibindi n'ibindi. Nanone ku bijyanye n'igihe umuntu virusi ishobora kumara, ubundi ubushakashatsi bwari bwagaragaye yuko virusi ishobora kumara igihe kirekire cyane, iminsi irenze umunani ku muntu witabye Imana, bivuze yuko mu by'ukuri naho umuntu urarwaye Ebola ashobora kuba yafashe bishobora kumara igihe. Nayo mpamvu dushishikariza abantu bose ku bijyanye no kugira isuku, gukaraba intoki n'amazi n'isabune, izo ni ingamba zashyizweho, kubera yuko tuzi neza uburyo virusi yandura, ko aho umuntu wanduye cyangwa urwaye Ebola virus aho yafashe bishobora kugira ibyago byinshi byo kugira ngo umuntu wakoze nayo kugira ngo yanduze. Rero bishobora kumara iminsi myinshi, ariko kugeza ubu ngubu ubushakashatsi burimo kugenda bugaragaza yuko bishobora kugera no ku minsi umunani ya virusi ikiri kuri za contact, bagita contact ahantu umuntu ashobora kuba yafashe, ku buryo virusi ikomeza kuba ihari bigateye ibyago umuntu kugira ngo yandure. Ikindi kijyanye n'uburyo tumenya abantu mu ngamba zashyizweho ukibye izisanzwe bijyanye n'ubuvuzi, hari zireba abantu bava mu gihugu cy'i Bugande, muri zo harimo kubakurikirana umunsi ku wundi, umuntu wese wavuye cyane cyane mu duce n'ubundi turi bashyize mu kato nka Muwembe, muzi mwese yuko Muwembe na Kasanda ni uturere tuba twashyize muri lockdown. Mu gihe cyose tubonye umuntu uvuye mu karere kubera yuko tuzi yuko aba afite ibyago byinshi byo kuba yarahuye n'umuntu wanduye Ebola virus, icyo gihe tumushyira mu kato kugira ngo tumukurikirane, tumusuzume, tumupime mbere yuko ajya guhura n'abavandimwe n'inshuti, agashyira ibyago byinshi byo kugira ngo abanduye. Rero turabizi yuko bishoboka yuko hari abantu bashobora kuza bakabeshya, ariko nabwo mwumva yuko ibi ni ibintu n'ubundi ubufatanye hagati y'abantu, bisaba ko tumeze kwigisha nari dukora kugira ngo umuntu yumve yuko ari inyungu ze kurusha uko atari uko umuntu aza kugira ngo mushe nkato nabo ni inyungu ze bwa mbere na mbere kugira ngo adakomeza cyangwa se agende yanduze imiryango ye n'abavandimwe n'inshuti. Wumva ko ntabwo tubikora gutyo gusa ahubwo tubikora hamwe tufatanyije n'abantu binjira ariko bikajyanisha n'uburyo twigisha n'uburyo dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve kandi mu bantu bose baza mu by'ukuri abenshi baza batugaragaje ko bavuye mu karere kandi bakaba ntacyo batwaye kubashyira mu kato kuko kubazi neza mu by'ukuri yuko batagiye mu kato bishobora gutera ibyago byinshi ingo cyangwa se ababyeyi n'abavandimwe yabagiye gusanga mu rugo.
Ndaya nibyo nifuka babisobanukirwa bakamenya ko bagomba kugira ubwo bufatanye si ukwirinda gusa ni no kurinda n'abandi kubuza iyo ndwara gukwirakwira. Yereka twakire noneho Kwizera Lucky Ahmad, uranyumva?
Waho ya mukankusi
urahora akomeye urahagana
he? Urahumura
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni ikibazo ariko ni igitekerezo. Ubwo ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga.
Yego nyarutsa twakira igitekerezo cyarwo. Ndagira
ngo umutumirwa ese ko twabonye wenda mu gihe cya COVID twifashishije wenda gahunda ya guma mu rugo ugasanga wenda abantu bari mu rugo mu rwego rwo kwirinda wenda contact hagati y'abantu kwirinda ko abantu bakwanduzanya ese nta gahunda ya guma mu rugo cyangwa se lockdown nayo irifashishwa ishobora kwifashishwa igatanga umusaruro ku buryo bugaragara mu kwirinda icyorezo cya Ebola kuko iyo turebye dusanga Ebola wenda yo yandura mu gukoranaho si mu guhumeka ese abantu bayirinze wenda gukoranaho ba bashyiye muri lockdown byo ntabwo byatanga umusaruro. Ikindi kintu nakwibaza urugero wenda nk'ubu ngubu mu midugudu hagiye habamo abajyanama b'ubuzima ese abajyanama b'ubuzima bahawe imyitozo cyangwa se ubumenyi bahawe amahugurwa y'ukuntu nabo bashobora kwirinda Ebola kuko hari igihe nk'umuntu ashobora kwandura indwara ya Ebola ntamenye ko ari yo arwaye akaba yakwihutira wenda kujya ku mujyanama w'ubuzima nawe akaba atazi wenda adafite n'amakuru ku ndwara ya Ebola ugasanga wenda habaye nk'ikibazo cy'uko nawe yakwandura. Ese ni ubuhe bushobozi bahawe cyangwa se igahugurwa bahawe ese bahawe n'ibikoresho bishobora kuba byabafasha mu kwirinda wenda kuba bakwandura indwara ya Ebola? Icyo kibazo nari mfite hano mu majyaruguru y'u Rwanda nkunda kubumva uyu munywanyi w'ikiganiro muri Isanga.
Nuko n'ibindi byose by'ibikurikira rwose turagushimiye.
Ibyo byose ndabikurikira.
Muganga Rwagasore mwansubiriza Kwizera.
Yego kumakoze cyane kujyana na mu rugo muzi yuko ari mu turere twashyize muri guma mu rugo mu gihugu cy'u Rwanda ni uburyo bumwe bushobora gukoreshwa kugira ngo bugabanye ingendo n'abantu no kugira ngo hataba gukwirakwiza bya virusi hagati y'Ukraine n'utundi. Rero kugeza ubu ngubu byagiye bifasha yewe no mu bihugu bya Sierra Leone hari outbreak icyo gihe habayeho izaguma mu rugo igihe gitoya ariko ni approach zo kugira ngo hagabanye cyangwa se transmission uburyo virusi ikomeza yiyanduza hagati y'abantu bigabanuka. Rero kugeza ubu ngubu ntabwo ari gahunda turimo gutekereza n'igihugu kuko ubu ngubu ingamba zirimo ni ingamba zijyanye n'ubwirinzi, ingamba zirimo no kugira ngo dukumire icyorezo kitagera mu gihugu kuko nta murwayi n'umwe uragaragara kwa Ebola mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu niyo mpamvu dushishikariza cyane cyane ku bijyanye n'ubwirinzi, ibijyanye no kurinda ingendo ahantu hazwi yuko hari uburwayi. Ibyo ni ibintu turimo gukora kugira ngo abantu birinde ataza kuza kugira umuntu wandura cyangwa se akaza kwanduza imiryango ye. Rero ku bijyanye n'abajyanama b'ubuzima, bajya badufasha cyane mu bijyanye na COVID, bajya badufasha cyane mu bijyanye n'ubukangurambaga. Ubu rero ntabwo twabasize inyuma, turimo kubahugura, twatangiye ku turere turi most affected, ni turere turi twegereye igihugu cy'u Bugande. Aho ngaho ho twamaze kubahugura bakaba bafite ubushobozi kandi bakaba bagiye no kudufasha muri icyumweru kigiye kuza nicyo cyo bita NPH week ku buryo bazashakira abantu umuntu wese ushobora kuba afite ibimenyetso kugira ngo bamujyane mu bitaro bamumenyeshe ko kugira ngo nibura abe evacuated bamujyane mu bitaro bamupime. So ni gahunda n'ubundi twize neza yuko nyine ubuzima bari badufasha kuva ku itangiriro n'ubu ngubu turimo kubahugura ku buryo mu minsi iri imbere y'igihugu cyose tuzaba tumaze kubahugura bafite ubushobozi bwo kugira ngo bakurikirane abarwayi not abarwayi abantu bashobora kuba bafite ibimenyetso bigendanye cyane kuri Ebola. Kugeza ubu ngubu nta mujyanama w'ubuzima ubonye kuvura umurwayi wa Ebola mu rugo kuko ntabwo bimeze nka Covid aho twapfukanaga abarwayi mu ngo ahubwo umuntu wese uzagaragaza ufite ibimenyetso icyo gihe agomba kwihutira kugira ngo amujyane mu bitaro no kugira ngo abaganga babizobere bafite uburyo bari protected bamukurikirane by'umwihariko.
Ye twakire na Bright niyo nkuru uranyumva?
Ndabumva.
Ye urahagana hehe?
Ndi mu Burundi.
Yego. Ufite ikibazo igitekerezo?
Ndiye nshaka kubaza ikibazo. Ibyo ni sezi.
Yego.
Ibyo ni sezi. Ibyo ni sezi ni nkari yuko nari kondoza muri Kenya mugabo nakiri ku mupaka wo mu Rwanda ni nkari yuko baradupima badupima Ebola. Nari kwa tayo bila dufe kwa nchu bie na COVID ni ya nchi aja. Biru, na sakozo wa nusiki kwa hiri ki, nima ya wa anu hati haja COVID, kandi ni ya mavaksi ya haja ya rago niku. Nisiki na sakozo wa zambida ama vaksi ya iburayo gute. Ni wata rago ni kakufatiri ya jivu, niko uani kupamundi mchiri.
Urabuga bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntabwo ndimo kumva ne 13 cyangwa 16
cumi na gatandatu
cumi na gatandatu yego
urumva kuva kiriya gihe niko tujya mu myaka hafi ibiri mu mwaka wezi tujya tujya mu mwaka ugirindi none wabitse kandi bazi yuko ari ikibazo cya Ebola gihari none vakisi yayo gute ntayibaho ntiyibaho cyangwa yagenze gute gusa ibyo bindi bavuga ati indwara abantu bateza kugira ngo babe baradandaza ku isi ibyo ari byo nyine icyo kibazo nashaka kubabaza
muganga Rwagasore guma ku murongo rero niyo nkuru kugira ngo ubashe kutwumva kuri mu Burundi.
Ndiyaga ko ikibazo kitunze nk'icyo nibyo nagiye tubiza ariko nijyanye na mvakise kugeza ubu ngubu na mvakise yihariye kuri Ebola mumva mu gihugu cy'u Rwanda kandi ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo haboneke iyo vaksine ishobora gukoreshwa kugira ngo habashe gukumira icyorezo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibaza ko ariko bimeze ariko hari abantu benshi bagiye bakingirwa mu Rwanda ariko bagiye bakingirwa kuri bakoresha vaksine isanzwe dukoresha muri mu bwirinzi bw'icyorezo cya Ebola y'ubwoko bwa Zaire. Bivuze ko kugeza ubu ngubu ntabwo dufite urukingo isi yose nazo bake muri ibyo bita trial igerageza kugira ngo haboneke inkingo zishobora kwifashishwa mu guhashya Ebola virus y'ubwoko bwa Sudani.
Ndumva birasa nkaho yarabazaga ati igihe ni kirekire kuva mu 2016 ariko izo nkingo zindi ntizibashe kuboneka agomba kuba yumvaga byaratinze cyane.
Yego bishobora kuba byatinze ariko nibaza ko icyo gihe wumva ko ni ubundi urukingo kugira ngo ruboneke bifata igihe kandi bikaba efoi zitandukanye ubwo reka twize yuko iyi nkingo nibura zije ziba ziri feki kuri kuko ubwoko bwa Ebola virus.
Yee twakire noneho Fabien mvuye kure nawe ari mu Burundi telefone zo mu Burundi zikunda kutugora reka tube twakiriye Innocent Nduwimana. Innocent
oui
wiriwe neza
Wewe
na uri mu Burundi ndabibona kuri telefone yawe. Ye wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Cyose ni tekerezo.
Yego. Nyarutsa.
Shingo ubona akuye kuzabarinda hamwe mwe bitera iyo ngwara nta manza baza yuko ne twatoye rucanco kuyo ngwara hariho umuti uhari ushobora kuvura iyo ndwara cyane mu mafaranga cyane iyo bihari cyane ahandi hantu aba basaba yuko kuzabarinda abantu apa mwenye mtu akabaza bari injira bakirayo barasuzuma baraba yuko atangwa baba yifaye amabanga batukaza twikingira cyereke no urana nka twebwe tuhana urubiweho twaramaze kugira kwikingira aho fahiye batamusuzuma cyane ubucahiye batamusuzuma ama niho yose ararinda iyo ngwanga niho zirahera mu turere tumwe tumwe
ni urakoze inosa ugume goma ku murongo ubwo bagusubiza kuko ugaruye ibibazo yari yamaze gusubiza kuberako turabizi ko mutadukurikira aho ngaho mu Burundi ugumye ku murongo agusubize muganga rwa gasore
murakoze reka twitewe cyane cyakanye nabana cyinshi neza ariko icyambere n'icyanye n'imiti kugeza ubu ngubu na muti ubura ebavazi ubwo ku gasudani ariko uburyo bw'ubuvuzi buhari nuko abantu bavura ibimenyetso abaganga bavura ibimenyetso nimba ufite umuriro bakareba uburyo bavura umuriro kuko indwara irangwa cyane cyane no kubura amazi mu mubiri bitewe nuko umuntu aba aruka no guhitwa ibyose bikaba bibyanishayo n'uburyo umuntu ashobora kuvura umurwayi kugira ngo adakomeza gutakaza amazi cyangwa se ibyo biri mu mubiri n'ubuvuzi dukoresha ubu ngubu ni ubuvuzi bujyanye na symptomatic management uburyo umuntu akurikirana umurwayi ariko ukamuvura ibimenyetso ariko nta muti uri hariye ujyanye na Ebola virus ngo kuba kidanza
ndumva icyo yabazaga cyari ubwo urukingo hanyuma n'umuti wa umuntu yakwifashisha ikindi
nta rukingo ruhari kugeza ubu ngubu byose byacyari mu bushakashatsi atukegeje yuko ibizavamo ubushakashatsi tuzabumenya kugira ngo tubyifashishe
yego igisigaye yari inyunganizi yavugaga ko abantu binjira basuzumwa kugira ngo bavuze iyo ndwara ko bayakwirakwira Innocent rero ndizera ko wasobanukiwe ubwo turagushimiye telefoni yari yacitse igomba kubicitse n'ibicitse nonaha ariko reka dukomeze noneho twakira ni mvuye kure yagarutse ku murongo Fabien yego ni Habyarimana ni Metusera tuvugana
ni Metusera tuvugana
yego ikaze kwijwi rya mere
mere mu ntara murakoze
uri hehe
ni mu ntara ya Kirundo mu gisagara cya Kirundo
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
na jengo mbakoze muganga nimba iyo ngwara ari ubutabazi bw'ibanze umuniro korera nk'umurwayi wayo kimufatirwe nyene igiti umuntu wacu ashobora kumukorera kuko ziyandura urenze kurusha izindi
uravuga ubutabazi bw'ibanze wowe nk'umuntu uri hafi y'umurwayi wamukorera
yego kimufata uta ataragira akajya ku ivuriro biri kure yiriwe
utega amatwi
kimufata wamukorera
itega amatwi yari yabivuze ariko ntabwo mwatwumvise ubwo reka agusobanurire ugoma ku murongo
ibanze ubone umuturanyi cyangwa umuvandimwe agaragaza ibimenyetso bya Ebola ikintu cya mbere nuko utagomba kumwegera kwirinda kumukoraho maze ugahamagara umuganga ukwegereye mu Rwanda dufite imirongo itishyurwa ariyo 1-4 hantu umurongo harimo abaganga b'inzobere bakurikirana abantu bose iyo bita ku mantos umuntu wese ushobora kutimenyeto agomba kwamagara umuntu kugirango nibura tumwegere tumufashe tumujyane kwa muganga kandi byose biko kubuntu ahandi uri mu Burundi ndi bazaye ko nawe uburyo bwawe bafite ariko ikihutirwa cyane cyane ni uko ugomba kumenyesha inzego z'ubuzima zikwegere kuruta uko wajya kumukoraho kuko kumukoraho nibyo bigushyira mu byago nawe n'abavandimwe n'abantu bose baba bamwegereye kugira ngo bandure ikizere ni uko ahubwo utamukoraho ahubwo ugahamagara umurongo cyangwa se ugahamagara inzego z'ubuzima kugira ngo baze bamukurikirane.
Metusera wabyumvise? Metusera turi kumwe?
Ndi turi kumwe mwasubye nabyumvise ndakugori.
Yego rero wirinde gukora ku murwayi twizere ko ntawe uzabona hafi yawe ariko anabonetse wakwirinda kumukora. Ukamutabariza.
No birinda cyane rwose.
Ukamutabariza abaganga bakaba aribo bamwita gukora ibyo bazi ibyo bakora. Mu kirundo ariko mwari mumeze neza?
Ego tumeze neza mugaho izuba rirasengeje.
Murambuka ariko murambuka mukajya mu Rwanda mukajya kuryikinga yo iyo ari ryinshi mu Burundi imipaka yarafunguye.
Ufite urambuka mugaho abantu baca ku mipaka isanzwe atari ku maboda tubaremererwa.
Yego. Uwakoze rero kudukurikira ubwo reka tukureke hanyuma uhuke mu byo wari wibereyemo. Twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yari ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Turasubira ku murongo wa telefone noneho twakira John. John uranyumva?
Hello.
Irindi sana umbabariye sana ryumvise.
Nimugisha Yohani, ariyo John.
Yego.
Yego, mumeze neza.
Mumeze neza nawe?
Sinatwe turashima ni kuri muri Rwanda ya munsi akamugasanzwe ndi mu Burundi.
Yego. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njye cyasa n'ikibazo umutumire ndagifatiye agashinzwe mu fishamo abatumire.
Ni umutumire umwe?
Yego nagomba se nubaza turabye kuri ikibazo cya Ebola iri kwirakwira iri mu gihugu cya Uganda nabonye ko ariyo teni muri ko. Yego nagomba se nubaza umutumire waba igihugu cya Uganda n'ibihugu byacu aho biherereye ni hafi na hafi kandi abanyagihugu baragenderanye ariko ibihugu byacu ndabona nta ngamba ikabije n'igihe yari yadutse muri Congo byafashwa mu ntoki ashobora kuyitinyisha ariko uwo mbona atangamba zihari ni uko baba babona Ebola yoba atanga ubwo yo ifite nk'iya mbere cyane ni igice kiba gituma atangamba zifatwa kugira ngo abanyagihugu bakingirwe bataragera batarashyikirwa.
Ibyo ni ingamba zirahari da yakomeje no kuzisobanura nuko ubwo dufatiye hagati nyine.
Oya gusa ku mipaka benshi abinjira nta bipimo urabye bigisura na covid na nubwo na covid.
Wowe ubwo kubwawe urumva nta ngufu zirimo gushyirwamo nk'uko byagenze kuri covid?
Oya nta ngufu biherekane n'ingamba zirahari zirahimiriza abanyagihugu babwira n'abantu kwikingira bagakaraba n'ibindi muguraje nta ngufu zirimo nk'ubwa mbere nk'uko babona covid cyangwa nk'uko babona Ebola ubwa mbere ikiri muri Congo.
Ariko John hari uwavuga ati urimo kubivuga ko nta ngamba zihari kubera ko uri kure iyo mipaka tuvuge hagati y'u Rwanda na n'u Burundi na Uganda na Congo nacyo reka
muho Tanzania niho ndiko iyi mipaka y'u Rwanda n'u Burundi isanzwe ariko urage iyo habaye nk'ikiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi arakunda kuba hari ingamba iraboneka mu buraja y'imipaka yindi isanga iyi cyane cyane ya Tanzania ikimenga yoyo iba yari ibabye nk'imipaka mito mito. Bakunda kwishyira ku ingufu cyane bafata bijya ahantu haba hazi ahinjira.
Urakoze cyane John. Urimo kutwumvisha ku murongo cyangwa hari ubundi buryo urimo kudukurikira? Guma hafi rero hanyuma agira icyo akubwira. Muganga Rwagasore, ibyo John Mugisha avuze murabivugaho iki?
makozi cyane makozi kuva kubitekereza 20 nzeri ningo icyorezo cya ministeri y'ubuzima ministeri yuko hari icyorezo cya Ebola muri icyo gihe kuva icyo gihe mu Rwanda hari ingamba nyinshi cyane zagiye zishyirwaho muri zo harimo mu byiciro bitandukanye harimo icyo cyambe bavuga ku bijyanye n'abantu binjira mu gihugu aho turimo gupima ibijyanye n'umuriro ariko nanone tukakomeza tukabaza n'ibibazo bishobora kuganisha ku bimenyetso cyangwa se kuba umuntu yarahuye n'umurwayi cyangwa se umuntu ufite ibimenyetso bya Ebola. Izindi ingamba zagiye zishyirwaho harimo amahugurwa amubwira atangwa hirya no hino ku baganga ibigo nderabuzima ku buryo baba bafite ubushobozi n'ibura bwo kugira ngo bamenye umuntu ushobora kuba afite ibimenyetso n'uburyo bashobora kuvura umurwayi cyangwa se kwitaho umurwayi ashobora kuza afite ibimenyetso cyangwa se ari afite uburwayi bwa Ebola. Mu zindi ngamba zirimo harimo ibijyanye na za laboratwari twagiye dushyira ahantu hatandukanye mu gihugu kugira ngo dushobore gupima icyorezo cya Ebola mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu tumaze gupima abantu benshi bari barenze 100 bari bagiye bagaragaza ibimenyetso n'umuriro bakaba baravuye ahantu bahakeka yuko hari icyorezo cya Ebola. Muri bo turi tubafata n'abantu abo tuvuga ko ari nka suspect cases kandi barapimye ku bw'amahirwe nuko muri bo bose twapimye kugeza ubu ngubu nta muntu umwe wagaragaje virusi ya Ebola. Harimo ibindi bikorwa turimo gukora cyane cyane ku bijyanye n'ubukangurambaga dukoresheje za radiyo televiziyo turimo kubukoresha mu gihugu cyose kugira ngo nibura abantu bamenye ubukana bw'ibirusi ariko n'uburyo umuntu ashobora kwirinda uburyo umuntu ashobora kwandura n'ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane cyane turimo gushimangira muri byo harimo umucyo wo kugira ngo abantu bakarabe intoki buri gihe hakoresheje amazi meza n'isabune. Ibi kuko tuzi ko ari ingamba zimwe zitagoye kandi mu by'ukuri umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo yirinde Ebola. Izi ni ingamba zitagiye zishyirwaho mu gihugu kandi tugakomeza kuzikaza kugira ngo dufashe abanyarwanda kugira ngo batagira umuntu uzaza akaza muri sosiyete cyangwa komyuniti akaba akanduza abandi. Ni uburyo kugira ngo dukomeze kurinda abaturarwanda iyi ndwara ya Ebola.
Murakoze cyane. Turi kutaragana ku musozo ariko hari hasigaye na Innocent wifuzaga kugira sezeri bari ikibazo cyangwa igitekerezo mu masogonda make cyane. Innocent
murakoze cyane, nshimiye dogiteri ku busobanuro bwiza duhaye ndetse n'ingamba amaze kutubwira bafashe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndamushimiye cyane ariko kandi ntekereza ko izo ngamba nubwo bazifata ariko bareba cyane ku bantu baturiye mu mujyi kurusha uko bareba wenda muri mu mpande zose cyane ko hari abashobora kwinjira mu gihugu mu buryo bwa magendo baciye mu nzira za bugufi bakaba babasha kwinjira mu gihugu cyane cyane ko turi mu mikuru yo gusoza umwaka ya Noheli n'ubunani bakaba bakanduza mu cyaro.
Reka igitekerezo cyawe ngo tugifatire aho ngaho twumve ko hagomba gushyirwa n'ingufu no kubijyanye n'ibyaro. Mbonera hakanya ko gushimira mwe mwese twari kumwe, shimira na muganga Edison Rwagasore watuhaye ibisobanuro birambuye kuri iyi ndwara ya Ebola n'uburyo bwo kuyirinda no kwikumira. Shimira abamfashije nyine no ku buhanga bw'ibyuma nabo bari bakurikiye ikiganiro kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari, irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino wa yindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. mugihe cyose irushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radio yanyu mudatenguha nayo izabihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe nayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.